ne warumbe tanda kuluna tuse ne warumbe tanda kulekinga binyongoleziga chira yatina bulungi mirembe kusabange chakaza nako chembu dendeka yabagaru kuyonjo mubiri kale nguyonjera chinge kunyuziya ngabye banange munyano kulemwa bali otokabulwa warumba talina sonyi adaleka muwera adaleka muzakirize omubina atanyaga bonna nabakwasalimu nange baso wakatokogulira warumba mazimu otulanga kiki
Gora baga yenjera abali netima warumbe genda bye yasinga kulinda noziweza nazikulesa kati amugaga nali nebikonda munyaganza nti abamayembe zise kunguma uwo tiyefuyitiriza abange tagoba nasonga gwata bawere wabatwalira eyiga okuteka asinga n'abayiza abakugu bannaba balina abafana mbuto emisota siga ne mubituka ebitukula mu kwetuga abalala abalya nabutwa ayitamu fene tutane bannafa abalala naye ekikulu kyakusasula mwayita mbalate nawe nakubika obumunokwewatta nomusangayo yayi wamama agamugulaku bannange tuliyefuyaffe tuli mu kabi tebalimba abasajja bannange tuli mu lugendo n'abagolo banyunguli njagala banywe anti n'atali mu lugendo tuli kulumuntu akufa baliba kubimi sambu imbajukiza vanna mwandu uvali jurentana kubanga nabakazi matena rokongo muri na ye walumbe yeta sasira talina yandire sebasu ngangira mkube nyongo abanyumiru ebyange banje bawera werako aborumu abakazi ni mkutozi wango kamu mazi wango kamuru akadongo kinkuna
www.mp3ugandanmusic.com